Chai, RKO,
Circo Media.
La 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 la. Pole pole baby wangu, uchungu na umekushika eh. Basi pole mpenzi wangu, twendele boka jifungwe. Lila nitoka chozi langu kuona unapiga kelele. Mina muomba baba mungu salama weze ujifungue. Umenikumbusha mbali sana sana, nimemkumbuka mama mama, kumbe alipata tabu sana sana kuniza mwana mwana. Subira nilisubiri kakupata wewe, nilivyo kupata kakupa mimba ili umizali. Na leo nasubiri unitotole, jikaze mpenzi, Mungu yuko na wewe akusimamie.
Toto wa mama,
a shamba shalipali.
Jikaze mpenzi, Mungu yuko na wewe akusimamie.